Ta mesmo uizingo ta mushelwa ngesibuku uizingo ta mushelwa ngesibuku Wena uhlala unginika isikhathi sakho Inkinga yami mina sheshe ngivalelise Wena uhlala unginika isikhathi sakho Inkinga yami mina sheshe ngivalelise Wena uhlala unginika isikhathi sakho Inkinga yami mina sheshe ngivalelise Uyisingo Uyisingo ntombushela ngesibuku Nine phone yakho Neta ninayo Ngota nazi ukuluma ntini Ushela kanjani Nine phone yakho Neta ninayo Ngota nazi ukuluma ntini Ushela kanjani Wena uhlala unginika isikhathi sakho Inkinga yami mina sheshe ngivalelise When you fell out, you need to start this up. Thinking I am in the nation, fall at least.